Joseph, Dina Bada Wolumala, Cindy Mawana, Queen of Windom, Yendin Jopuala, Uyena Wanga, Lima Kalila, Kubawa, Panopa Bolan, and Andy Pats a wheelchair, Mapuzillo, Usukulu, Dinka Peter, Maku Wellinka, Dikumene, Kukandi Futa, and Dimayan Deadway, Nali so on this a Wuta, Kupadigiza, Apazizanga, Sankandi Sega, Kutindi, Dima Kalila, Kupempa, Sikuti, Cindy Mafuna, Funanchito, Kupesa, Zimani Futa, Kutisundi Kila Banji. Landi titi sami sonzi litigo la pansi kodi ndi chani Jomwe ine ndina labwa dandi yankani Chifukwa chani ndina madwa mulungu yeka Dame nali ndi ansala anandi batsa moyo yemweyo andi samala I'm gonna make it anyway. Kakali kuti mfula iku magwa everyday. Kufunda ambela koma betu ndi kunyowa. Kubisa la nyumba yanga madzi akulowa moyo mwanga. Tuwa linawala kale kale mutima mwanga. Ndimava kuwawa abale kusekelela. Linasiya kale kale ndimango na mizila pota mati tizitele. Kugani silo mpuyo makolaka na kalapo. Ikanai woloka yoopya inkalangu. Tiko lapa sisili kanakala jilangu. Tinali ndi chuma inu alipo ifabampo. Usiku wambili ndi malipela kukona. Chifuwa mavuto ama ndiyega bakona. Kufuna kuchinya pakulo ndi mango ponya. Koma chembekezo changa chili mwe hofa.
Brought up, kupanga start off. Hot wick pace, tinavakale kambasala. Classy chili mbike, cheese a present, chito zabo. Bano takula, and life is not simple. Wamuna lipo, it's controversial. The situation, siku kondwe letter, ana anga not able to get a lot of needs. Chito men and dili na yo. Cindy peza tanda lama za kwane za funa za wo. Kupusa kuso, kodi moyo woods a kala chonchin pakaliti. Muna wanga kule zelandi mapayinti. Ifo nyoze kazo valo ngambika kusalidwa. Pano poti ife yuti linji edi. Achibale na wawana siya kutiendela. Ndike mape mpela ndawi zina ndi mangolila. Koma muchi sumo chambu yendichi mwemwe jake iye. Ati pulu mutila yeah.